Give it up for the la. What you do for the la? Come here for the la. Maneno naingia sikio hili yanatokea upande wa pili. Sio si naniendesha akili. Ni kama chombo cha usafiri. Furaha inaboa ukikosa. Ni kama simu bila vocha. Ubora team coach na kukupata wendo ushindi tosha. Sema siski. Wanatoa kasoro I don't see. Na kila sababu za kukupenda. Give you my love for free. Love is free. I give you my love for free. Na kila sababu za kukupenda. My love is free. Give you love for the love. What you do for the love. Come here for the love.
Yeah, talking on my face, I'm a jay. Yeah, come on, I'm a business and a jay. Talking on my face, I'm a jay.
Love don't lie, useme utapretendi. Love never die, love never ending. Na kwenye mapenzi chuke jengi. Sing along, you're my lover, you're my friend. Tesa, nikuwa pa kukutekea. Deka, mepata pa kudekea. Kicheka na kiyoki na kuchekea. Tatuanga, tapepeta na kuchekechea. Nasema siski, wanatoa kasoro I don't see. Na kila sababu za kukupenda. Give you my love for free. Love is free. I give you my love for free. Na kila sababu za kukupenda. My love is free.
Give you love for the love. What you do for the love. Come here for the love. Give you love for the love. What you do for the love.